kusule bikusala konga tumanyile kakugambe obiyingira mukati obulamu bwobwo mu maaso bukufe nambe bikolwa biri eby'obufumbo bireke bya mu maaso batulajanye olw'embuto mu batini ngazi wanjudde baji mu ssomero amaadi ne batufaako mu ssanyu anti amagumba mato topapirira mwana wange ebirungi biri eyo mu maaso gino emyaka gyoli bujja kuteekateeka maama omulungi w'omu maaso lindako linda muwala gwe linda senyo to early pregnancy tulwane tubigane tali kufuna mbuto nga tebanneetuuka tubigane tusitukire wamu n'eggwanga tubirwanyise lindako linda muwala gwe linda say no to early pregnancy tulwane tubigane tali kufuna mbuto nga tebanneetuuka tubigane tusitukire wamu n'eggwanga tubirwanyise
tusitukire wamu n'eggwanga tubirwanyise.